dajimsafi.com.
Moko.
La vida loca, bonita, come close to me. Monica, Lisa, misha wakacha, jo ucheze nami. Turuke ruke na tucheze kitandani. Gari limewaka mambo yote hadharani. Wese mane koma kindi kiuno mabegan kushike. Uwe laini unyumbulike chinchin. Kisha juni kupandishe. Unataka konisema kulambishe.
Dawa kipenzi.
Ooh, yeah.
Hakuna kibaya kila utachosema wewe sawa. Nipeleke tunapenda margarita. Ujanita netika. Na kupendea kwa safari unanifanya nafika. Kama ni vita wendo wangu komando viru una migamona kuita fundi mitambo. Mwanaume na mikisu changu cha jando. Na yajua mambo. Ipatamu hapo. Ooh, yeah, yeah, yeah.